Buli olumu ennaku luno luyimba lulo, buli aweddemu essuubi teekako owulire. Oli awo tomanyi kyakkola wakoma ddayi, munnange oluyimba luluno mukwano mukama afaayo. Yadde olinga kinja ku ttale kye nasula, ng'eba muyambeeri ku gwe kwalinya. Ye Katonda wa kisa tagenda kulinyayi, tagenda kukulekayo nga bali bonna we bakola. Ekigambo kyayogera kitasa, kiwonye ndwadde mu myoyo egyalwala. Kigala n'essuubi bwe kyekwata, kikyo naawe kitwale atere kyesige. Nze mmulinda n'okusinga baabakuma ekiro, bambe balinda butya wabeewo ekitangala. Naye oyo yabukeesa era yabuziya, na luno olunaku lugedde bulijjo kyewalinda kituse.
remember where you got it from. www.djerico.com.